Udinga ukuhlala ukukhathazekile ngalabo abahlala beyitshela ukuthi banokukhanya okungcono kunabanye. Manje kuyinkinga ukuthi nathi singamaKristu sisho lokho kanye ukuthi sinesambulo sikaNkulunkulu uqobo lwakhe. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo Pithi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. UJesu ebheka esiphambanweni lakhona wayezofa efelizono zethu ezami nezakho ukuze sithethelelwe, ukuze siphile kunaphakade lethu sisebukhoneni bakhe. UJesu washo into engajwayelekile, into enikana inselelo, into ebiza ukucaciseleka. Nansi la ngokaJohane 14:18-19, uJuda ongesiyisikariyoti wathi kuye, "Nkosi, kwenziwa yini ukuba uyayibonakalisa kuthini, ungayibonakalisi kulo izwe na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami. Ubaba uyakumthanda. Siyakuza kuye, sihlale naye." Ngamanye amazwi, uzoba nesambulo esikhethekile kunabanye. Uzophila kunaphakade nami, ngokusho kaJesu. Ngesikhathi abanye bona bengeke, yebo lokho kuqinisekisa incazo. NgokaJohane 14:22, uJuda ongesiyisikariyoti wathi kuye, "Nkosi, kwenziwa yini ukuba uyakuyibonakalisa kuthina, ungayibonakalisi kulizwe na?" Umbuzo omuhle. Yebo, umbuzo omuhle kakhulu. NgokaJohane 14:23, uJesu waphendula wathi kuye, "Uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami. Ubaba uyakumthanda. Siyakuza kuye, sihlale naye." Umbuzo uthi simaze eduze kangakanani uJesu? Simuzwe kanjani ukubonana naye ngokokuqala phambi kwethu? Ngokumthanda nokumthobela. Kukulowo mphefumulo olalelayo azozambula kuwo okokuthi uyise kunye naye ngomoya uzofika ezohlala qede ahambe nawe. Ngaloko uthi ubuke kancane bumqoba amandla okumlalela uJesu ebudlaneni bakho naye.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.